Hawezi, hawezi bila salari. Ingumu. Wengi wenzangu wamesha gongewa na wakachorewa na wakakubali. Oh, mapenzi bila hela ni kujitesa. Alinieleza mimi kamwelewa. Oh, napiga mahesabu, sijui niibe benki ili nimridhishe uchi wangu fiche. Money was a love, fana nikata, cause I love love more. Money was a love, fana nikata, cause I love love more. Me I love love more. Oh, I love love more. Money was a love, fana nikata, cause I love love more. Mama, nataka ukae fiti ni kulipia ngeneo zolide tuende Malindi. Walai ni utry na siya tini vipindi. Sa zingine ni kondogo wa unadhani ni kofiti. If only you can see my heart, I give you everything you need my love. A million, a billion, you're worth more than a trillion. Usini geuke kaka million, kweli na jaribu ni aminio. Oh, mapenzi bila hela kujiteza. Alinieleza mimi kamwelewa. Oh, napika mahesabu, sijui niibe benki ili nimridhishe uchi wangu fiche. Money was a love, fana nikata, cause I love love more. Money was a love, fana nikata, cause I love love more. Me I love love more. Love, love, love. Money over love, fana nikata.